Oya, ni wapi unafeli mzee? Chongo moja mrahisi, alafu leo na bonge moja la ofa kwa wale watu ambao wanataka kujifunza forex. So sasa hivi acha tu dive into analysis, alafu nikimaliza hapa twende tukaongee na wale ambao wanataka kujifunza forex. Hii ndo chance yenu ambayo itakuwa ni the very biggest one, kwa sababu naifanya hii mara moja kwa mwaka. Okay. Kitu cha kwanza, njoo kwenye time frame yako ya monthly. Kama wewe ni day trader ama ni swinger, sawa, njoo kwenye monthly time frame, na especially for those who natumia nini, the currency pairs. Most of the time nakuwa nafanya analysis on the synthetic pairs au indices, kwa hiyo analysis nyingi zinakuwa zimebase huko. So leo nataka tuangalie on the side of currency. Sawa? Hapa tupo kwenye Australian dollar na Japanese yen. Sawa? As usual, tunakuja kwenye the previous month, tunaweka nini? Mistari yetu kwenye opening price, closing price, zile sehemu kuu nne za kendo. Sawa? Kama kawaida, atuji kwenye current month. Tunaenda kwenye mwezi uliopita ili utupe data nyingi za kutumia mwezi unaokuja. So, mshachukua mstari wetu, tutaweka hapo kwenye the highest price like that. Sawa? Tutachukua mstari mwingine, tutaweka on the lowest price. Tutachukua mstari mwingine, tutaweka on the closing price. Tachukua mstari mwingine, tutaweka on the opening price of the previous candle. Lakini tunasemaje? Tuna variables. Hizi ni variables zingine, sawa? Kwamba this were the closing price of the previous month. So what if the price ikishuka chini? Tunaona hapa bado tuna hizi mistari ambayo inaingilia katikati. Kwa hiyo tunaweka nini? Other lines, ili to ensure kwamba when price inapokuja mpaka huku tupate points za kuingilia na points za kutokea. Hilo swali la kwanza unajiuliza, the price when comes down. Unajiuliza tena, what if the price goes up? Utasema, oh, nataka key levels za upande wa kupanda juu. Sawa? Kwa hiyo utakuja kuangalia this data za huku, sawa, ambayo inapatikana karibu, labda ni hii closing price, hii hapa. Sawa? Utakuja utachukua mistari yako, unaweka hapa. Sawa? Njoweka kwenye this price. Okay, imegoma kuwa accurate hapo, lakini utachukua mwingine tutaweka hapo. Like that. Mistari iko that accurate, naona inacheza. Lakini this is the idea. Sawa? From here tutakuja sasa kwenye mwezi ambao tunasema tunataka tuangalie huu hapa live. Sawa? Tutachukua mstari wetu wa vertical, kisha tutakuja kuweka kwenye price ama kwenye kendo ambayo ipo current, kendo ambayo inasoma ya mwezi huu hapa. Kwa hiyo mwanzo wa mwezi ilikuwa ni kwamba hii kendo haipo. Itaenda chini au itaenda juu, hatujui. Kitu ambacho tunajua ni nini? Price itafall kwenye hiyo mistari, na price ita react kwenye hiyo mistari. So the mode of react ndo the mode ambayo sisi itatusababishia either to trade reversal, either to trade continuation, ama tufanye counter trending. Modes of reaction ndo ambazo tunaziangalia. Nimefundisha the entry criteries, sawa? So kitu ambacho kinatakiwa kufanyika ni nini? Njoo kwenye time frame yako ya 4H, kisha angalia modes of reaction ambazo zinafanyika on the key levels. Very easy. Sawa? Tunaona mwezi wetu ulianzia hapa, ukashuka huku, ukaenda na mambo yake, lakini ni sehemu ambapo una react sana kwenye nini? Kwenye hizi key levels zetu. Kwa hivyo tunaweza tukatumia advantage hiyo kupata the buying opportunity ama selling opportunity from that areas. Niliwafundisha the entry criteria last week, niliwafundisha ya selling Na buying is the same issue. Ni wewe kwenda kuangalia how do you treat it, vipi inakaaje, ukafanyia mazoezi mengi. Nitailink hiyo video hapa ili uende uangalie the entry criteria. Okay, kwa wale ambao wanahitaji kujifunza what is forex, tutajifunza mambo mbalimbali mpaka tukija kufikia muda wa kuanza kusoma strategy. Kwa hiyo nitafundisha the basics mwanzo mwisho. Kitu cha kufanya ni nini? Chukua namba yangu on the bio. Ni cheki WhatsApp, andika what is forex, mimi nitakutumia link, utajoin kwenye group. Hiyo project naianza mwezi unaokuja tarehe moja, tuna initiate the program na itafanyika kwa muda wa mwezi mzima, ambapo tutachangia hela za maji, it's like 20K only mwezi mzima. Mind you, hii inafanya mara moja tu kwa mwaka. Ukija kujoin tarehe mbili, tayari tumeshaanza, sitapokea tena mtu mwingine. Kwa hiyo mwisho ni tarehe 30, ndipo nitachukua watu wa mwisho. Otherwise, don't check me. Otherwise, ni cheki kwa masuala mengine. You can just call and ask kama una shida ya fidavity, una shida ya nini, you can just check me. So, thank you for watching. This is Algo. Account inayoitwa Algo TZD, so ya kwangu. Just make sure unaepukana nayo. Akikutext au whatever, epukana nayo. Mimi sifanyi account management, siuzi Signal. Signal natoa kwa watu wangu wa group only. That's it. Welcome. This is Algo. Thanks for watching.